twara tujitanye ibihombo byose nagize ibyo byose twara bihombanye yo yo ntabwo tutagize none dore turagafashe
I better spend my million. I love you, my girl.